can fly away. Together we can fly away, baby. Forget about this hard now. Let's get away. Mngano ya baba, mzomusa ekhaya, angikhali babe. Mzomtshala umama, ungikhazile nana, angikhali babe. You the one for me, ngiyafunga. Where have you been, kudala ngikufuna. Angisafuni ukuhamba ngibamba bamba abantwana bajajara. Ngifuna wena phela baby. Mina ngiyasifela. Sengiphethe intombi yange mpela baby. Bambi isandla sam, ngikunika impilo yam. Ngifuna ukwenza umama wabantwana bami. Ngithanda mawuseduze kwami baby. Ozohlala nami. Kudala bethi ngeke siphumelele. Bathanda mangama baby. Ngeke siphinde sihlupheke. Mina nawe, mina nawe, mina nawe. Tonight I wanna lay you down. Girl, I hope that you're ready. I don't wanna lie, mami. Zokunika lonku thando lwami. Together we can fly away, baby. Together we can fly away. Together we can fly. What do you say? I'm a nami baby. Twelunge tembe. When I say I love you, baby. Uyazi ngiyingwazi, so nobody will touch you, baby. Umswenko waka aliya, uyashisa kozi India. Yabona gala mangfiga, lama lame ayabandisa. Nama tela gimi, you all that I need. Noma unengani, phela uyisithando sami. Ungabanaki abondaba ndaba. Phela makushuba bayanyama.